this time for only one.
Mr. LG.
Your body make me spend my money. Your body make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, fungo za penzi. Uendeshe, uendeshe. Sinionjeshe, nipe yote yote mama, usinipeleke. Nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu.
Isabella make me dance, oh make me dance. Isabella make me dance, oh make me dance.
Tumutu kutu.
Isabella make me dance, oh make me dance. Isabella make me dance, oh make me dance.
Ne wango techo wali. When you move your body, the way unanipa maji, najiweka ganzi, unaniteka mami. Kwanza sielewi, chuo gani umefunzwa, umesomeaga. Bona sio kweli, uliacha teseke, taumiaga.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto nyoto, nyoto nyoto, sito iboko. Toto mutu kutu.
Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza. Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza.
Toto muto.